omuna muduka nzize luno dongo sibomu yebalusi owonga bucya neesera neesefe omunyabo olujja kuti nafunye obuzibu abantu bakuno buvudde watu ku bbaala nannyiniyo yenna kyagaba ekuvudde kalunsambulira omwana w'omufuna kyagaba yagenda n'akola ebbaala okimwera mu bibuga bya wano ebbaala efuuse ebbaala omukazi akoze shiringisi abatuuze balumye empaawo bakeera bawuzi byanga banywa ezima ebbaala eyeetunda olinnyazeekato okugiraba muga katonda efuuse ensonga n'abasiraamu bannakabala bayingira ogunywa omwenge obula ebbaala eri yalungiwa naye omulungi kamoko ojjukira mwene ebbaala yannakyagaba egiraasi gye banyweramu eriyemu zenno bwe ndi w'amawulire giraasi yafuna enjatika ekyo kyekinda ensembala buli abanyweramu gisenguka ebbaala yannakyagaba ekata kimalidde abantu n'abayizi be basosola banna n'abakaddi ye batuga ndabula abanywe baakuno obutadde mu kunywera katwe awo muyite nga wonga mudduka waakiri mu kunywere mu ndiba nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino gitwaleko ewalala maka abasajja bakuwalana engiraasi yerimu njatika nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino gitwaleko ewalala maka abasajja bakuwalana engiraasi mwogutundira eriyemu kagengeri gye nnakubuka bintu bino mbitadde mu ndongo neleero nziza buggeregere ab'ekikamba simbira ensonga ebbaala kafo kakusanyuka oba okayita watundirwa omwenge nga n'abagendayo okugugula buli omu bwanzitowa mu nsawo ye waliwo agubuuta n'omusaasira ne gumulijja n'enkalu amagulu mutera okufaanana omutabule oyo omusanga kukubayirira kati ye mukadde nnakyagaba egiraasi mwagutundira eriemu mwagatta kwete n'omudidina twabanywi ne tufuna obuzibu ng'omukazi omufumbo wa kuno gyalisanyo njazika omwoyo balowa abaafuuse sewandigi tandikirawo omulondoola nakyagaba yaggulawo amatabi akageri ke yayiika mu mpiya neye wammu era gye musula abakozi awezaayo seba ekigana ono omutuuze w'e Katuba n'ebbaala esaana kkoona egweri be baalemu amali akakyo kano ne balumba okukola obwenzi amatuufu ye Teddy Nabweteme bannange Nabweteme ayenda nze kwe kumutuuma nakyagaba kuba teyeegaba ngulaba matu ebbaala ya nakyagaba ekato kimalidde abantu n'abayizi ne basosola banna n'abakaddi ye batuga ndabula abanywe baakuno obutadde mu kunywera katwe awo muyite nga wonga mudduka waakiri mu kunywere mu ndiba nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino gitwaleko ewalala maka abasajja bakuwalana egiraasi erimu njatika nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino gitwaleko ewalala maka abasajja bakuwalana egiraasi mwogutundira eriyemu omulembe gwa kati emibiri abagifudde ebbaala wennana batunge nakyagaba n'otenyinyala nti Nabweteme okweyambulira abatema empuuta n'ab'obubizzi tubasosola buli omu anyumya bwe watondebwa bannyina ze nsabye okukomya obwenzi na buli ekikuliko bakyanika ensigo ya nakyagaba yalanduse nnyo mpaka mu ssomero n'obuwala obuteeyo bwegaba wagenda kusoma Nalweyiso bazadde b'obatadde ku nninga kati naawe ofuuse nakyagaba omubiri gwe ogufudde kyaguba olisanga abasuza ennyondo gwe leero n'abala luyi Nabweteme fudde kinyo kya nkifenkenya obulamu bw'okulusanya oli ku ki nyabo wagenda lwa misomo gyo buli alina simu akukozesa gwokyagi ng'eziremya abalala abakazi nga nakyagaba bamuleese bino mu ssomero olinyaba alina omulenzi wo mpagira nasonze ku nsonga wafumba abakazi nga mulabi wajjiddwa kye tuyita obuzibu beeyita bimundulengera kitegeeza nti basuza obusagwa beegabula nga basibula ensi abasajja nammwefuge muntu atenyinyala mugaya kati abawala balemye okkola nakyagaba abatadde mu bbaala mu kalumu kamwosanga mwasatu beerenga nga kyenkana emyera zenneebaza katonda kumponya neenyinyala malaaya kwegamba neekana siriiga bangula era kinnemeza n'okkola obwenzi mbaala ya nakyagaba tumalidde abantu n'abayizi ne basosola bonna n'abakadde ye batuga ndabula abajeba kuno outadde mu gunya era katule awumuyitenga wonga mudduka waakiri mu kunyumere mu ndiba nakyaga bajjawo ebbaala kyalo kino kitwaleko ewalala akaabasajja bakuwalana egiraasi y'ebimunjatika nakyaga bajjawo ebbaala kyalo kino kitwaleko ewalala abasajja bakuwalana egiraasi mwokutundira eriye kana akayimba kannakyagaba abeegabulayo ebbaala tesosolayo n'abagwenyufu bayingira ogunya omwenge ate ebimundu kintu kipya lulimi lw'abaana abenzi oyo ne bw'omuwa olusanvu maama takukayenyajabala ono omukazi anti nabweteme kyakoze katwewana abantu kisaana kama n'okukinyumya afuna ababeerayo banagamba ojjaggwa okuwa amayirungi akikukola oleekaane nga tolaba ataasa nammwe abafumbo bannakyagaba ekitiibwa kyabalokiiwa okuganzika ddala mu mitetene tubirabye enfunda kiwulikika kitya mbakadde boosiwalampa naye tubuulira gwe mukadde nakyagaba tuviire twatamu enkolayo genda otugumbula abajungute omanye kiri kigwana wala kino ekigambo kya nakyagaba nazzi kuno kyali kya muzizo nga n'abakazi bakyalimu ensonyi obudde bunfuukidde ekizibu walukagganja kwanguwa okubaddira lutamaguza mpisa njagala ebeera nnamige bwe tusangibwa akuuma atakuumira mpeera mbaala ya nakyagaba tekatwetumalidde abantu n'abayizi ne basosola bonna n'abakaddi ye batuga ndabula abanywe baakuno outadde mu gunya era katule awumuyitenga wonga mudduka waakiri mu kunywere mu ndiba nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino kitwaleko ewalala akaabasajja bakuwalana egiraasi y'erimu enjatika nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino kitwaleko ewalala akaabasajja bakuwalana egiraasi mwokutundira eriyemu ebbaala ya nakyagaba tekatwetumalidde abantu n'abayizi ne basosola bonna n'abakaddi ye batuga ndabula abanywe baakuno outadde mu gunya era katule awumuyitenga wonga mudduka waakiri mu kunywere mu ndiba nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino kitwaleko ewalala akaabasajja bakuwalana egiraasi y'erimu enjatika nakyagaba jjawo ebbaala kyalo kino kitwaleko ewalala akaabasajja bakuwalana egiraasi mwokutundira eriyemu.